Dunda, nayo tingika, ndani. Dunda, nayo tingika, ndani. Dunda, nayo tingika, ndani. Dunda, nayo tingika, ndani. On the hustle, on the grind. You can never take my shine.
Never.
Hit once, never twice. Bitches digging on my jams. They be calling puppy tags.
Yeah.
I be winning, getting cash.
Cash.
I be winning, flipping bags.
Back.
Young Tero live la vida loca. I kill him in Kichwani. Like a man with an afro. Natesa marapo mudani. Wanatokwa na majasho. Wanauliza mimi nani. Na wajibu mimi dandy. Flow so sick like Magadi. Na wamada flow na vazi. Dunda. Nayo tingika ndani. Dunda, nayo tingika ndani. Dunda, nayo tingika ndani. Dunda, nayo tingika ndani. On the hustle, on the grind. You can never take my shine. Hit once, never twice. Bitches digging on my jams. They be calling puppy tags. I be winning, getting cash. I be winning, flipping bags. Young Tero live la vida look. Lukumbaya Kawasafi. Gucci Lupra Maridadi. Komidali, komidandi. Yaki Ruby Sipikadi. Bitches love is creepy dandy. On the grind, kamakazi. Una dis when in nani. Check the time, ni sangapi. Dunda, nayo tingika. Ndani. Dunda, nayo tingika. Ndani. Dunda, nayo tingika. Ndani. Dunda, nayo tingika. Ndani.